nga gima nyisi biro timo. Queen nga komoro mok bieu, nya komado gemit moero ga modo chieu. Ne wasani kae nyocha nga dekia wende gigi joka bimbe kori ngeni nyaka chieu. Ata kujine na simpati e, aonge watch karamos na jabati. Boda tin denda yom nyaka ti, nima kinyi kia koro mila ne matin. Na kuliza nani unataka kucheza na yeye.
Bless my go Rosa Tire, bless my go Rosa Tire. Yo slim ikifika kwa mdihe, guess na go ngoni zime, guess na go ngoni zime, guess na go ngoni zime. Weni mori waka unajua yo feeling, bless my go Rosa Tire. Nyasore meet but rose kiki bill, nyinga boss so I gotta keep it real. Tera most longi ngeni ya seti, my fans ni selfish, kila sama selfie. Siyo ruma wakisema mini wrong, watakuuma ukitoka kiziko. Baby usi text, afatali usi ni call, sundamu pia uneza ponwa izi tuom. Ati tunazitoka hizo dansa mawa, ati tumeburkanga, sasa tuko ha. Seka 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 tukitoka mambanga, vijana wote sharp boys wanangam.
Nakuliza nani unataka kucheza nai.